Punda, Raguan Sheriff.
Ya,
Pak Gripi.
Tapi kena juga sama juga.
Ano, Abi kerja aja. Kua dis.
Kua zima. Tau. Bado kazi etu kuziwasha bila kinare kazi etu
geto gedo bado balalu yetu galafix kama kato mezima uma vivu
tunadunga mamblingu bado zetu kuzimoka jadi kama mbling yetu
minapenda kushukisha tunu na mapuru mori wangu apa na nuki kandumu
kame iva bila kinare tazungi njonka kwa mundane
kezeza piti shabi kilande kilande tu watutuma nate
Kina Wokyo, kama Tokyo, Eki Buruta, Kyu Tokyo
Kama Leza, Shukicha Iyo Njinjo, Kazombi, Moto, Yani Kinto
Wajameza, Makrito, Mwakalale, Wabe Vitabu, Waende Wakasome
Chemistry, Kompa, Lezo Msome, Ethanol, Nazima, Kikunye
Tumetunda, Tokine, Yani Kibisai
Sini Wangori, Tunachoma, Kyu Parasite
Kini Mamori, Wote, Waklin, Kai
Kama Kawa, Punda, Million Rice
Kaka Drop, Bakija, Kifling, Sky
Ati Njeri, Anadai, Kila Times, Surprise
Tuna Feel High, Kama Sky, Lacking
Geto Youth, Rasa Man, Never Die Chain, Chain, Tende, Adi Kuyo Spice Viri Simbaya, Alidei, Duke Yonadai
Adi Kama Kawa, Tunadi, Bado Tukitaka
Shoto Shoto, Ndiyo Mtapigwa Ndiyo Sasa, Mtajua Mkadogo Mulitha Nisisi, Atuwezi Wazima Kuna wazima mjue nini watoto Muna daipunda anaringa Sawa sawa jua na jilisha Galafix swole niangu bado jina A.K.A. Laguzi wa masingla Wagwan kama kawa
Ati.